Madongo kafinyanga finyanga, yani kama umesuswa ayo Mongo vo pindaga pindaga Nikufale nisenda nani, posh kwini mobeto Weni zao la shamba gani, moshi tanga kiteto Unavyo ngara mama kama rubi, ukienda kama unaruti Niweke mwenza komie, nadata na mwendo
Mwendo
Chotara manu katahuti Uenda unamba ya sudi Nileke mwenza kumie Mpenda matendo Satembea nione michetemo
Singida, Dodoma
Nisimamie ukucha michetemo
Nakoma,
kata Shuka chimama,
kata
Kani shuka binda mkoy,
kata
Zumbusha, funga kibebe Nione
unyenye
Kachini gundama
utamu
Macho kama ya bandia Minapenda ukini tazama Fundi nati na kazia Paka chinu vunguni na zama Nanki kutoma asa Unalia kama kinana Mapigo ya chakacha Unadeka kama kichanga
Kata
Shuka chini ma
Kata
Pandisha kibinda nkoi
Kata
Hasa zungusha Funga kibwebwe Sione
Unyenye, 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 unyevu, unyevu, unyenye, 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 unyevu, unyevu.
Shuka chini ma,
kata,
pandisha kibinda mkoi,
kata,
hasa zungusha, funga kibwebwe, niona,
kata,
shuka chini mama,
kata.
Pendesho kibinda mkoy
Kata
Zungusha
Unyenye
The Big Funkilo